sokulute lute singalwang sokulute lute singalwang njalo amaqala amaqalo elele lute singalwang njalo amaqala amaqalo elele lute singalwang ahlangana nebhodwe emnyango izolo bengivika amanzi avelayo mina nethawule manzi siyazwana kulamala angazi sibangali mntanomo mina ngiyisebenzela ingane ilala idlile kodwa imfudumala yikho lekhaya sithandwa sami uma ngiwushiya lo mhlaba ngibelwa inhliziyo ungakali ngibulawe nguwe amaqalo elele lute singalwang njalo amaqala amaqalo elele lute singalwang noma kunzima noma kulukhuni hayi ngoba ngiyathanda mina ngizohlala nawe noma kunzima noma kulukhuni yotanda ayinyotala nawe mina ngiyisebenzela ingane ilala idlile kodwa imfudumala yikho lekhaya sithandwa sami uma ngushiya lo mhlaba ngimelwa inhliziyo ungakali ngibulawe nguwe amaqalo elele lute singalwang njalo amaqala amaqalo elele lute singalwang noma kunzima noma kulukhuni ngoba ngiyathanda noma kunzima noma kulukhuni ngoba ngiyathanda.